les femmes du Mali.
Le hitane 2012 wattu coup d'état o États-Unis sindi non dido newa muyaji bangal jagu woni ko micitini odo debbo jagotodo madam Simega Adam Diop holiti wide ko hikka ko wadama e li alhali hertado o hisiki kuteji covid 19 ti alaji leedi ndi e kanye lumo kaddana madam Simega Adam Diop njeyowo bibbe jallo mbalintinade
ana heba dubi noga e hikka kulli am fu american jami sumi sotoya wiide fa hada kaaki maliyade america joni latunto mi minen tiida la mawdo sanne fi do gonden jondo mi jogi do container an kebinaado fa heewi kan o yaade etats-unis latunto kam bonanda mi de tiida la mawdo illi ne nyaw corona virus o fuddine kulli amen boni joni du dum wari dum e digge haye minen e laninal fu mi bamali tafo kaabe mi janvier ko warta fa dum fubbene darda be yewto o do golle wala fu basuro andude mali ana e tiida la mawdo illi hitane 2012
Toutes les femmes du Mali.
Jonka en jahan le kabaruji region to kajuloton holta wide hakki chabane toton yimbele ngadi tututural haklaji le yonterende do habbo jogal bondo sukabe hawri hen ardibe dina bale rewbe sukabe e kanya horebe serusiji fanda mudun wi landinibe dum ONG Crazy Sahel woni rentinde rewbe e sukabe e go habbo kala torrabe anditabe dun mun cente hore fadi mabbe totede yimbe galle mabbe to kuchala tun rewbe mbaltobe bibe jalo hawrube le cooperative kutu nyongontala ngendi tokonasu landini kenyen nay lewru novembre kawrtal jamare do hunchangul hore kabaru mene hakke noga yon cooperative rewbe ngari ngal do kawrtal yele mabbe yobide faba ardibe region o bangal yidiwere kabaru mene timinta yetru meden magazine rewbe lulurnde toutes les femmes du Mali on jarama hedade jotali hertari fewde rewbe daribe wuro modi le lamu muti